kwenda salama. Nimekamilisha salam, sikiti nipiga dua, I swear I'll just keep waiting. My mind is racing, anticipating when am I tasting. Penzi lako tamu kama salimiki.
Omiji, omiji miji.
Penzi lako tamu kama
kwa heri.
Ikiwa nawe akili sina,